to e go Jairo Saddex baad to e go Aadu markii xishoon jiray Ragu dadab la geli jiray Duyana ka bixin jiray Waad ayax la moti Kadal haata chuka tara Tokha igu kama helin Aigu daacha hayro Aadu markii xishoon jiray Ragu dadab la geli jiray Yana ka bixin jiray Luwaad yaxla mordi Nagar haata chugta Dokha igu kamaylin Aigu daa chahayro chahayro Ambar hadan Dahabiyo Karo fogu lahayno Ambar hadan Dahabiyo Daar fogula haino Didi badna yi chirini Dollar Imanain Gayar Hesaboy Igu da chayiro Gayar Igu Hesaboy Igu da chayiro Amar hadan Gahabiyo Dahar fogula haino Amara hadan Dahabiyo Dahar fogula haino Didi badna yichirini Dolat Imanain Kayar igu Hisabo Igu da chayilu Kayar igu Hisabo Igu da chayilu Marhadan daweyna hay tintiyo ibadada marhadan daweyna hay tintiyo ibadada sidoodan fulixdo rabbi baan tusanaya imbita sanaya igu daa chaayro Marhadan dahabiyo Daara fogula haino Marhadan dahabiyo Daara fogula haino Idi dibadna yi chirini Dollar Imanain Tiyar igu Hesaboy Igu da chayiro Tiyar yar sabo wani guda chairo marhadan da habio dar fola hayno marhadan da habio dar fola hayno idi badnay chirine dollar imanayin yar hisabo wai guda chairo 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 yar hisabo